Oh yeah, yeah. Zombie, talk to me. Nimeanza game kutoka kitambo, kama movie za John Rambo. Nonekana msafi na ni komando, piga mitikasi kusaka bando. Palo sima nitatoka kwa kiki, nikawambia kiki no, no. Mungu ndo anatoa riziki, nikawambia ndumba no, no. Hizi harakati za kiswazi, mtoto mama home akikuna nazi. Ni bamba tu bamba, kazi tu kazi. Shafamia wana nitakaka jambazi. Nitakimbiza bongo nikipata michongo kusaka mani. Nitakimbiza bongo nikipata michongo kusaka mani. Nitakimbiza jiji la Wazaramo, Wazaramo, Wazaramo. My sister to my brother menu akiwamo. Nitakimbiza jiji la Wazaramo, Wazaramo, Wazaramo. My sister to my brother menu akiwamo. Sipiria zangu waso kukimbia, taka niwe nacho na mimi. Kitabu beni kaswiri nambia, think bigi kutafuta lakini. Hii bongo meye yushwe kizidi, sabidi nende chua takwa kina pididi. No mara do, no mara if they did it, skiri nina baki ni joto baridi. Walisema nitatoka kwa kiki, nikawambia kiki no, no. Mungu no anatoa riziki, nikawambia ndumba no. Nitakimbiza bongo nikipata michongo kusaka mani. Nitakimbiza bongo nikipata michongo kusaka mani. Nitakimbiza jiji la Wazaramo, Wazaramo, Wazaramo. My sister to my brother menu akiwamo. Nitakimbiza jiji la Wazaramo, Wazaramo, Wazaramo. My sister to my brother menu akiwamo. Downtown mini man, Najamin. Najamin. It's your boy Dress Gone. What's up?